like this. Que cosa un pelo, una cosa más, una cosa peace. Love can make you do things like this. Que cosa un pelo, una cosa más, una cosa peace. Kupigwa vijembe na vijino pembe, yo vita nshashinda. Wanasema ukitaka chafu, kongo unaupinda. Ni hile hali ya kumpenda mtu paka wengine nacheka uchinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Kwenye penzi lako mini cheche kiche, kwenye penzi lako mini taja na bimbea. Kwenye penzi lako mini upepo na pepea, kama umewashe moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakaleta kara. Some people don't know better than no nothing but love. They do if you don't know what they got. For me you don't deserve that. Kako mana wewe even though your life's hard. And I change life, tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh, 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 love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Inni minni inni inni mani mo. I feel like I'm going out control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa pa bampa, bampa to bampa. Mana sijui kana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi. Mashona mkeka kwa nyuzi.
When they talk about love, they talk about me and you.
Unavu nichanganya. Minaisi, you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni.
Oh, oh, oh,
love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Classic music.